nafaa kuona deputy. Pedi wako anajua nina pedigree. In fact unafaa kuona smama ni keti. Gavaita sanyata mamadha vibeti. Mwizi atakuibia walenjo kidedi. Mwizi anapunguza jama kidedi. Hizo ndo vitu marapa watemi. Kwa makariani panganga na deni. Hakuna mdo nasemo kweli. Watu wanalipo mapeni. Kwa mavela naona makaveli. Ini msomo fika people daily. Mengaria watu for long. Paka saina boy na boss. Mpaka umeanza tuku long. For watu nangaria ikuwa pizo throne. Nasikia zimekali wa swangi kwa zone. Na kwanga kwa kaliba flani ya form. Mayezi matiwa na joita kwa long. Kabla mumachua msini try me na jijua. Risasi yes mamishwagi na kifua. Kisasi ya ilipishwagi na ratili. Na kama customer flani ya nasumbua. Mina jijua. Nime confirm. Mina jijua.
Mina jijua.
Mitazi metiti. Mina chafua. Zao ziko down. Situkotua. Mitazi metiti. Mina chafua. Sema saa watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Sema saa watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Okay, you see, only what they let you see. Nine advice see matusi. Don't fuck up to your ganji. Don't act like you're so holy. Judgment yako ikuponyi. Ukiomoka asubuhi usikosha sota by jioni. Mina slota microphone. Go missing I'm neoni. Nikinyamaza jua ni kupromising katigoni. Been polishing skills of mine. Ni astonishing kamilioni. Na inakaunge kamjinga if you are wishing failure on me. Yeah, mauraru wa tatu jatuna. Ngata gari yangu na kunyo. Defense na attack na chituma. Guaranteed low back na kuma. Kame sa tuna, asi na tuma. Plus una kiuno, adi na juma. Umetisha and I'm sure you know. Waitisha mpaka wa jam. Na ibit ni ya my nigga Sam. Yeah drums ako zinakubali. Pia roo yako inakubali. Iflo ina uhodari flani. Uonangi mtani ndono na nani hapo ndo daktari. Dere wa trailer tagonya Ferrari. Amen. Mina jijua. Nime confirm. Mina jijua. Mitazi metiti. Mina chafua. Zao ziko down. Situkotua. Mitazi metiti. Mina chafua. Sema saa watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Sema saa watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Watch ndo vile nasikia. Nime confirm. Mina jijua. Mina chafua. Let's go down.